Dachimsafi.com.
Chago,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama.
Ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama.
Ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Bongela dada,
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 dada. Bongela dada,
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 dada.
Bongela dada,
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 dada.
Bongela dada,
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 dada.
Si uongo ni ukweli, si wafichi ni family. Mama kankubali, ndiyo wangu wa maishani. Wengine niliokuwa nao, walinifanya tumimu. Wengine nishindana nao, waliangalia saliu. Tena nataka nimvike pete, kwa Mungu nimwalalishe mke. Tufunge ndoa niitwe mume, tupate vitoto dume jike.
Najipigia mipasi tu, kitandani ni migoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu. Najipigia mipasi tu, kitandani ni migoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu.
Jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama.
Ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola,
jamani ya Viola.
Amependwa na mama,
amependwa na mama.
Ananyota kali sana,
ananyota kali sana.
Bongela dada,
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 dada. Bongela dada,
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 dada.
Bongela dada,
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 dada.
Bongela dada,
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 dada.
Oh, hey. You are so beautiful. Wewa kwangu mimi, wengine sioni. Ni kwache kwa nini? Toto umeumbika kama malaika. Hata mama yangu sile kakupitisha. Uzuri unao, shepu unayo. Sawa mama, basi vimba cha kulingia unacho. Waza toto mashala, langi na ngala. Pili ya unazala umejali wabusala.
Najipigia mipasi tu, kitandani ni migoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu. Najipigia mipasi tu, kitandani ni migoli tu. Najipigia mipasi tu, chumbani pointi tatu tu.
Najiramba lamba wanangu, semu wenu mtamu. Nimemtola na tatu, ananipa utamu. Najiramba lamba wanangu, semu wenu mtamu. Nimemtola na tatu, ananipa utamu. Sio bongo tu,
nemeja dinyo.
Baka mbele na sio mbele baka bongo.
Si tuntu,
mjuna itajifurugu.
Munga elektroniki,
mbubu. Wanapenda nikicheka,
dansa wizi.
Una fosi wa bongwe. Askrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Wasa Wasa la baka ba.
Yes, I love your
Achado Saudi
Ananyo takali sana.